butonzi we unyo buyinza boyo eyo kola byonna bitula baby twe unyisa o mukamba ahadala osanite we bale mukamba olwebyo bye watonda munaku o wokagazoka amagezi go gabuziba nnyo ongewu Webale mukama olwebyo bye watonda munaku o wokagazoka amagezi go gabuziba nnyo ongewunya ahadala osanite enkoko etalina ssaawa emanya ekyobudde kukulime enyenyezi kera nezimba kuttale ye katonda wazo esulo z'amasagayika gavaweyo ewatakalira galagawera ewatajjula nze bisusse kutegeera webale mukama olwebyo bye watonda munaku o wokagazoka amagezi go gabuziba nnyo ongewunya ahadala osanite webale mukama olwebyo bye watonda munaku o wokagazoka amagezi go gabuziba nnyo ongewunya ahadala osanite
Kujula kwa yo bibyo, bibyo.